direct its material, baby.
Yeah.
Namfikisha
mtoto mzuri
beautiful,
mtoto mzuri
beautiful,
mpeleka namfikisha mtoto mzuri
beautiful,
mtoto mzuri
beautiful,
beautiful, beautiful.
Ananipa mapenzi na heshima, siwezi kumuacha daima. Mtoto ananyonga ya kina, na mimi nampa vyote kwa vina. Hatari hatari ni jo makini waya.
Beautiful.
Mapenzi yanaunguza babu ita fire.
Beautiful.
Mapenzi analewesha rijuani kaya.
Beautiful.
Mdunge sio majani ni wa brain sawa.
Beautiful.
Anavumilia shida ndani ya nyumba
sawa.
Ipo siku tutapata Mungu muumba
sawa.
Tutabadilisha mboga mixa matunda
sawa.
Tutabaki kumbukumbu kama Kanumba. Anawajua mashemeji zake toka Mbeya. Microphone chief mastiff endelea. Anawajua mashemeji zake toka Arusha. Spas dog anko basi maisha endelea.
Namfikisha
mtoto mzuri
beautiful,
mtoto mzuri
beautiful,
mpeleka
namfikisha
mtoto mzuri
beautiful,
mtoto mzuri
beautiful,
beautiful, beautiful.
Vanilla na ukwaji ukinila baby
yeah.
Sina mila miwa ghetto na uhuni baby.
Twende.
Ado ado adi, nchi ya ahadi
yeah.
Nchi ya mjani na ubapati ya maji. Maukali tunaba, lakini hatuna success. Sisi makacha, ikulu tuna access. Kwa tendo la viuno na mpeleka Lubumbashi. Marafiki wanaleta urafiki brash. Kusafisha pendo letu unafiki bas. Tuliza kichwa na kwambia baby twende Kalabash. Binguni nina Mungu, duniani nina team. Usikate tu viuno no baby kata mpaka sim. Nataka kuwa nawe lini siwe kwenye sim. Ni mengi wanasema baby tarararara. Udaku wakipiga niko na la 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 la.
Uko na uko
namfikisha
mtoto mzuri
beautiful, mtoto mzuri
beautiful,
mpeleka
uko na uko
namfikisha
mtoto mzuri
beautiful, mtoto mzuri
beautiful,
beautiful,
beautiful.
Mtoto mzuri
beautiful, uko na uko, uko ulipo
beautiful, mtoto mzuri
beautiful,
beautiful, beautiful.
Right.